all thinking about. Nothing makes me feel more alive. It moves my soul and flows through me.
Don't take this away from me.
And I kept thinking about music. It always leads me to magic. What? That's what they call music. Keeps me away from tragic. Hit it, guys, come on.
Shake a little bit, music. Don't you show me a little something. Shake a little bit music, don't you show me it's a little something you might know.
The roller here is ready love for a reason you don't know. You'll be the rhythm and I'll be the beat. I said bass, why don't you give it up? Space, wait, beat out your drum. Yeah, play it like that, sing it like that. It gives me mojo and a groove that I like to prove for you. Here's a busy guitar, you're gonna be a star. Spin me back that chorus and play that ring.
Shake a little bit music, don't you show me it's a little something you might know. Shake a little bit music, don't you show me it's a little something you might know. Shake a little bit music, don't you show me it's a little something you might know. Shake a little bit music, don't you show me it's a little something you might know.
Ha 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 ha